Nairobi. Ata kujo kisses.
Adendo pro.
Aba miku kwa. Dalwata. Layo kuna isaka chazele. Nibinya biniti. Kule na isaka chajomaru. Oba biku my baby. Kujo kyo banyini biku. Oba njini biku. Watasema watachoka. Mambo bado. Kumba njire ntonzeka Kiri nzelo kudanye su aruado Male joma dizitro yoma tamanda ride Obabiko Nyaluma nini ya daddy Choka kibende sake te kibanyetro Nyaluma nini ya daddy Choka kibende sake te kibanyetro Onzekia yanzele nilai Kirubanga mile giro koduku Wete kia yetele nilai Kiopi mile giro nyamarangba Layo kuna isa Chazelendi Nibinya biniti Kule na isaka chajomaru Oba biku my baby Kujo kyo banjini biku Oba njini biku Watasema watachoka Mambo bado
Lindilo kwa mafito ruko Amalaliri malaifu wao
Kanyanguili lady yeti maririruku Madio leta losoku Mbakina Kakita tepe waranina Nindega kianduna Tajole yoni Nyaluma nini ya daddy Choka kibende sake te kibanyetro Nyaluma nini ya daddy Choka kibende sake te kibanyetro Kujoki obanjini biko Obanjini biko Watasema watachoka Mambo bado Layoku na isaka chazele Nibinya biniti Kule na isaka chajomaru Oba biku my baby Kujo kyo banjini biku Oba njini biku Watasema watachoka Mambo bani